iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Miriho neza nshuti mwese muduteze amatwi. Yedi Rwema ubasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Iyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatu.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze unararitswe buri munsi saa kumi.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya gatandatu hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Uyu munsi ikiganiro cyacu kiribanda ku mwuga wa sinema. Ese bisaba iki kugira ngo umuntu ashobore kwandika cyangwa kuyobora filme ikakirwa neza ku rwego mpuzamahanga? Iki kibazo n'ibindi mwibaza kuri sinema turabiganiraho na Bwana Joel Karekezi. Uyu akaba amaze kubaka izina muri sinema y'u Rwanda. Karekezi amaze gusohora filime eshatu zimaze guhabwa ibihembo bitandukanye ku rwego mpuzamahanga. Muri zo harimo Mask of the Jungle, yahawe igihembo cya mbere muri sinema mu iserukiramuco rya sinema nyafurika FESPACO mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda i Wagadugu mu gihugu cya Burkina Faso. Iyi filime imaze kwerekanwa kandi mu maserukiramuco mpuzamahanga atandukanye hirya no hino ku isi. Iyi filime iri kandi muri filime zerekanwa mu ndege za sosiyete ya SN Brussels. Iyi ni indege ya sosiyete yo mu Bubiligi. Uyu munsi rero Karekezi aragerageza kutubwira urugendo rwe muri sinema n'icyo abakiri bato bifuza kugana uwo mwuga bamwigiraho. Kuri telefoni ndi kumwe na Joel Karekezi. Wiriwe cyane Bwana Karekezi. Ikaze mu kiganiro muri Isanga ku ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Yego, nawe urakoze kutubonera umwanya kugira ngo tuganire kuri uru rugendo rwawe rwa sinema. Mu gutangira ku bantu batakuzi, Joel Karekezi ni muntu ki? Watangiye ryari cyangwa se ni ryari winjiye mu mwuga wa sinema?
Joel Karekezi ndi umunyarwanda, nkaba mba mu Rwanda. Natangiye gukora sinema mu myaka ya bibiri n'icyenda, aho natangiye kwiga cyane cyane byasabaga ubumenyi, yaba kwandika no kuyobora amashusho. Aribwo naje gukora filime ngufiya yitwa The Pardon, ariyo nakozemo filime ndende, aho nageragezaga yari fiction ariko cyane cyane yagerageza kureba se kubabarira birashoboka, cyane cyane ni kuri Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu Rwanda, aho iyo filime yasohotse muri bibiri na cumi na gatatu, nayo yagiye mu mafestivali atandukanye, nkomeza ntegura n'andi maproje, aho noneho The Mask of the Jungle nayo nabashije kuyikora muri bibiri na cumi na karindwi, isohoka bwa mbere i Toronto muri Canada, nyuma ikomeza ijya mu mafestivali atandukanye.
Toronto ahangaha ni muri ya serukiramuco mpuzamahanga bakunze kwita Toronto International Film Festival.
Niyo festivali twakomemo world premiere, nyuma yaho andi mafestivali akomeye nka Chicago International Film Festival yaje kuhatwara igikombe, navuga ni icya Silver ahubwo ni icya kabiri, yerekanwa muri Europe mafestivali atandukanye, muri Afurika no mu Rwanda, aho yaje kubona ekarondo muri FESPACO, ariko nanone iyi filime yerekanwa kuri TV5 Monde irakerekanwa kuri BTV mu Bubiligi na Canal+ muri Afurika yose none ubu buri kwerekanwa mu ndege kuri SN Brussels.
Ni urugendo nibaza ko ari rurerure, uvuga ko bitangiye mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Iyi filime yawe The Mask of the Jungle nabonye ko watangiye kuyandika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri, ariko isohoka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi. Ni urugendo rurerure, wabwira bumva Ijwi rya Amerika icyo bisaba kugira ngo umuntu ategure filme ayandike ayiyobore hanyuma igire no ku rwego rwo kuyisoza?
Cyane cyane wenda mu Mask of the Jungle yo ni urugero rwiza, kubera ko iya mbere nari nakoze Imbabazi the Pardon nayikoze nkoresheje navuga ubushobozi buke nari mfite, naho nakoranye n'abantu nta guhendwa bihari. Ariko filimi icyo yamfashije ni uko yerekanye ibyo dushoboye gukora, noneho The Mask of the Jungle nari ngizi ko izansaba ubushobozi na dije runaka ifatika kugira byibuze mbashe gukora filime nziza. Script yari yanditse yamfashe igihe kinini cyo kuyandika, ariko cyane cyane no gushaka financement, aho byasabye kuyishakira mu Bufaransa, mu Bubiligi, hamwe no kuyikorera hano muri Afurika. Ibyo byose niyo mpamvu byatinze, ariko icyanshimishije ni uko nari nzi neza ko nkeneye gukora filime ifite ubushobozi bufatika kugira ibashe kuba nziza. Rero filime kugira ibe nziza ugomba kuba ufite inkuru ushaka kuvuga, ukayandika neza, ukayishakira abo mugomba kuyikorana nabo, yaba muri domeni zose z'itekiniki, ariko bose bari porofesiyoneli, ari nayo mpamvu byafashe igihe kinini.
Hanyuma uvuze ko icya mbere ugomba gushaka ni inkuru, nibaza ko n'umutwe w'iyo nkuru biba biri mu byo utekerezaho iyo urimo gutegura iyo filme. Muri uyu mutwe The Mask of the Jungle, ku bantu batarayibona, ubutumwa buri muri iyi filme yawe ni ubutumwa nyabaki? Niki wifuza ko abayikurikira bamenya?
The Mask of the Jungle ni inkuru y'abasirikare babiri bari ku rugamba muri Kongo, ariko bakaza gutakara mu ishyamba, aho noneho mu rugendo rwabo biba amahirwe yo guhangana n'iryo shyamba kugira babashe kubaho, ariko noneho no kwimenya ubwabo no kugerageza kugenda bagira amahitamo mu buzima bwabo busanzwe, kugeza umwe muri bo navuga abashije gutahuka mu Rwanda. So ni filime ikiza cy'ifilime, ni filime nakoze nashaka wenda kuba ni filime y'intambara, ariko ku rundi ruhande ni filime nashaka gukora ku buryo itateranya ibihugu, ahubwo yafasha mu rwego rwo kuba guhuza ibihugu no kuvuga ku mahoro muri rusange. Ari niyo mpamvu filime yerekanwa mu Rwanda, yerekanwa muri Kongo Kinshasa na Migoma, kandi abagiye bayibona b'abakongomani n'abanyarwanda bose bayisanze, nk'uko byibuze mesaje yari irimo babasaba kuyumva, kuko muri rusange ni filime ivuga ku mahoro no gutegura ejo hazaza ha Afurika muri rusange, ko dukeneye kubaho no gutera imbere.
Hanyuma Karekezi, bamwe mu bantu bakora filime kenshi mvugana nabo, cyane cyane aba bagitangira, bavuga ko gukora filime cyangwa se no kuyandika ni kimwe, kuyisohora ni ikindi, ariko ngo igikomeye ni ukuyikwirakwiza no kuyimenyekanisha. Nawe icyo kibazo wahuye na cyo?
Kuri filime ya mbere nakoze ndende byari bigoranye ko ibyinshi ntibyo byikoreraga, bitewe ko nta n'ubushobozi bwari buri muri marketing ya filime. Ariko kuri The Mask of the Jungle ho ikintu cyafashije cyashimishije, nuko nari mfite ikipe y'aba producteurs fatanya mu gushakisha financement na nyuma twaba distribute yaba muri France na Belgique ariko noneho akaba ariho nabo bakora marketing na sales ya filime mu mpande zose z'isi. Icyo gihe urumva byamfashe igihe kinini ariko ubu ngubu gukorana na ekipe yagutse muri domaine zose yaba kugera mu bucuruzi birafasha cyane, bituma filime igera kure. Deja n'ubu nka filime ari amateleviziyo mu Bushinwa yerekana muri za Finland, urumva ni urugendo ariko navuga ko bwari ingendo kuri iyi filime ko nanjye nifuzaga ko yagera kure hashoboka no kugira ngo benshi bashoboke.
Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Uyu munsi turi kumwe na Bwana Joel Karekezi, uyu akaba umwanditsi n'umuyobozi wa filme cyangwa se na za sinema, aho arimo kutuganiriza ku rugendo rwe muri uyu mwuga wa sinema. Joel Karekezi, twavugaga ku bijyanye n'uburyo n'ubushobozi, bisaba uburyo bwinshi cyane kugira ngo umuntu abe yagira umusaruro akura mu gukora filme. Byarakoroheye kubona uburyo kugira ngo iyi filme yawe ishobore gusohoka kandi inamenyekane?
Nk'uko nabivuze ntabwo byari byoroshye kuko nari narakoze filme yanjye mu bushobozi bukeya, ariko nari mbizi ko bigoranye kandi demase bijyanye nari mfite ambisiyo, nari mfite intumbero ndende kugira ibe nziza cyane. Byasabaga ubushobozi kurumva gukorera filime muri mu ishyamba ry'inzitane ntabwo ari ibintu byoroshye. Ufite ikipe y'abantu benshi isaba ubushobozi cyane cyane muri finanse, ariko icyo gihe byasabye gushaka iyo finansiyo muri Europe itari cyane niho haboneka finansiyo. Ariko rero nk'uko mbivuga muri Afurika naho ibihugu byinshi biri kugenda bishyiraho ibigega bifasha sinema, hari ahari na Senegal, ni Burkina Faso naho bashyizeho finansiyo, no mu Rwanda ubu hari film office yakoze ifunguro. Turizera ko muri kiri imbere bizashoboka ko finansiyo ziboneka ku bihangano nyarwanda kugira byibuze bikorwe neza, kuko iyo bidakorwe neza bikagira karitsi n'ibindi ni amateka yacu tuba twangiza. Rero bisaba gushyira mu bushobozi mu nzego zose noneho no kongera ubumenyi ku bakora ibintu mu nzego zose zitandukanye.
Ku rwego rw'u Rwanda wavuga ko uru rwego rwa sinema cyangwa se film industry yifashije muri iki gihe?
Film industry mu Rwanda imaze gutera imbere cyane ko dutangira muri za bibiri n'icyenda, ariko hari abandi batubangirije amafilimi menshi yagiye akorwa hano. Imaze yagiye akorwa amasosiyete y'abantu benshi bajya muri sinema batangira gukora amafilimi yabo, hano hari baherekaye abazi hari undi bita kivuhauze nawe ukora amafilimi afite amafilimi maremare agera kuri atatu ari bityo nyuma hakaza n'abandi benshi nk'uko agiye dukoresha amaforomasi atandukanye twigisha bagenzi bacu kugira byibuze tubashe kuzamuka rimwe no gukora gukorera hamwe. Ubungubu ndetse amaserukiramuco yose akomeye ku isi yari igihe hasaba umunyarwanda afite filime yishuye cyangwa ndende, ku buryo ubireze neza aho ubwenge bwa sinema bugeze birashimishije. N'ejo bundi muri fesipoko ni bana nibonye ko
ibikombe byose bitatu byatashye mu Rwanda nicyo kintu kiza
ibikombe bitatu byatashye mu Rwanda muri FESPACO y'uyu mwaka iherutse ndetse twakwibutsa ko uri umwe mu banyarwanda nanone ba mbere batsindiye igikombe gikomeye cyane muri FESPACO yo mu mwaka w'2019 iwagadugu mu gihugu cya Burkina Faso icyo gihe utsindira icyo gihembo wabyakiriye ute byari bivuze iki kuri wowe
na mbere yaho nafite na mbere yaho yari mu gihembo bitandukanye ariko icyo navuga ni uko kiriya gihembo cya Ekarondo FESPACO muri siyanse muri Afurika icyo gihembo nyamukuru yifuza mu buzima kubona rero kukibona nanjye kuri filime yanjye ya kabiri byarashimishije cyane 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 byafashije n'uko filime yanjye igaragara ahantu hatandukanye no ku rundi ruhande ni byiza kumwuga nkora kuko bishungura imiryango itandukanye no kubona andi makuru n'abandi bapasiyoneri batandukanye bo gukorana nabo ni ku bwanjye ni ibintu navuga ko birenze ku rwego ruhambaye cyane ku rundi ruhande no ku Rwanda ibi bintu bishimishije kuko bwari ubwa mbere u Rwanda rutwaye igikombe kinini kirikirimbo muri Afurika ni ishema yaba kuri abakora umwuga wa sinema ku gihugu nanjye
urakoze cyane reka twongere tugerageze abakunzi b'ijwi rya Amerika barimo kugerageza kuduhamagara Desire Habiyumva wiriwe neza uri hehe uri hehe ikibazo cyawe
ikintu nshaka kumenya ubitanguye cyane kimwe cyose ni kafu mu cyambo ikindi gira kabiri ese ubu wabasika mu ishuri ibi kanyamba nawe ashobora kubyigisha abyigisha ugatwara amafaranga angahe kugira kingana gusa ikindi kiba cyo ishyamba ni wagatwara ari mu gihinga hari filime kaba tugomba kuraba igihe bakora muri Amerika muri Tokiyo ati yataba cyane 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 hari yanyu mu bizi zaba aba hindi koko bya bitandukanye byo kuraba ikiri mu cyaba hindi ni cyo cyane kana uri natando bya kano kandi byo aba hindi bora bona kari 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 mu ntati ni byo byo bwa kano ni montage bya byo kuraba bitaba cyane cyane ni cyaba ni mu rika cyaba cyane ni byo byo cyo ni byo ni ndamire ni kenda ndagomba amfashe kutahura ko ntawe udashyira ibyo bintu ndamubagize
urakoze cyane kubera ko ibujumbura batatwumva reka dusabe mu buhanga bw'ibyuma Desire abiyumva abagumye ku murongo kugira ngo yumve ibisubizo Karekezi amuha Karekezi wagerageza gusubiza ibyo bibazo bya Desire
ya ndi gukora uyu mwuga bisaba kuyigira kuko bisaba ubumenyi yaba kwandika ntabwo wabyuka mu gitondo ngo uhite utangira kwandika hari ahantu mu mategeko abigenga hari niyo mpamvu bisaba kubyiga ugahabwa ubwo bumenyi kuyobora filime nabyo bisaba kubyigira niyo mpamvu twagiye dukoresha amaforomasiyo atandukanye hano mu Rwanda nanjye ubwanjye nagerageje kubyiga nanjye aho rimwe na rimwe nabyigaga onulayini rimwe na rimwe nkakora amaforomasiyo kwandika yaba muri ikasi ariko ubwo bumenyi bwose bwo bwagiye bumfasha kubasha gukora amafilimi yose nagiye nkora kwigisha ni ibyo bintu dukora buri munsi rimwe na rimwe kugira imyaka yose twagiye kwigisha yaba mu Rwanda muri Uganda muri Afurika cyane cyane nk'ubungubu tuza nafungura imiryango tujyane rwamagana y'abanditsi aho bazajya baza bakandika amaproje yabo ku buryo tugera ku rwego rwo kuyashakira ubushobozi no kugira abashe gukorwa amafilime nkora maze gukora filime za fiction ebyiri ariko na The Mask of the Jungle yo nk'uko ubibona bikaze ku bintu bizaho byabayeho mu mateka ari nayo mpamvu ari filime yasabye ubushakashatsi bitandukanye ariko cyane cyane no kugerageza kuyikora neza ku buryo idashobora guteza ikibazo runaka. Noneho imbabazi nayo filime ya fiction nayo nakoze nije mu kigo yakorewe Abatutsi ndetse ngerageza kwibaza kuyiheranye n'imbabazi kuko niba bishoboka ni fiction ariko ku rundi ruhande nanjye ubwanjye yaramfashije kuko niba nahinze ariko igenda ifasha kubona akamaro kanini ko kejo hazaza h'igihugu ko hari navuga ubwitange bwa buri wese kugira ngo tubashe gutera imbere harimo no gutanga imbabazi kugira ngo tubashe kubaho nta nzangano zihari. So hari na filime navuga imbarankuru itari dokimante nakoze nayo ku bantu bababariranye harimo abakoze jenoside n'abayirokotse n'abiciwe noneho bubavuga uburyo bagiye bababarirana aho ngaho bifasha kumva neza mu ibyabo byivugira n'impamvu zabibateye. Ku rundi ruhande amafilime nyine akorwa muri Afurika nk'uko nabivuze yaba abanyamerika muri Hollywood n'ibindi byabo byose bose bashyira ubushobozi bufatika kuko ni mu ruganda kandi uruganda rwinjiza amafaranga kandi ruhakanye abantu benshi bariya mafilime yose n'umurimo wa buri munsi hari abantu baba bakora niyo mpamvu buri gihe bahora bahimba ibintu bishyashya bituma abantu babasha kugera mu mafaranga ya filime ari nabyo twifuza ko mu Rwanda dukomeza gukora hakaboneka ubushobozi amafaranga ya filime akaboneka muri yenda muri ntara aho umuntu ukoze filime abasha kwiyerekana bikambuwe n'ibyo bigatuma abantu bakomeza gukora akazi kagakomeza kubaho uko bigeze. Ndetse n'uruganda ubwarwo ko nta filime imwe ushobora gukoresha abantu barenze ijana kuzamuka so kuri karite ubungubu abanyafurika bamaye ibihumbi marenge bo kuri Netflix amafilime menshi yo muri Afurika bizasangaho neza cyane kandi akorwa n'abanyafurika. Niyo mpamvu The Mask of the Jungle nayo unayirebye neza ntabwo wayitandukanye wumva ibyo ureba Hollywood n'ahandi hose.
Urakoze cyane Bwana Karekezi Desire Habiyumva, ngira ngo baragusubize ibibazo byawe. Urakoze kuba wahamagaye, ugire umunsi mwiza aho ngaho i Bujumbura mu Burundi.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashyikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu aherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyane
Radio Ijwi rya Amerika. Dufite kandi Prosper Wiwe.
Mwiriwe neza.
Yego, ikibazo cyawe.
Mbere na mbere ndabanza kubashimira kubera umutumirwa Joel mwaduhaye. Ikibazo cya mbere nge nshaka kumubaza ni akabazo k'amatsiko. Ubundi ajya gutangira umwuga wo gukina ibintu by'amafilime yari azi ko azagera kuri uru rwego. Noneho ikindi kibazo cya kabiri nshaka kumubaza ni gute yafasha abana bashaka kuzamuka mu mafilime cyane cyane ba bandi bagisha batishaka, mbega na ba bandi babyifuza ariko babuze uburyo babigeraho, ni iki yabafasha?
Urakoze Prosperi Bwana Karege.
Njyewe njya gutangira mbere nize za biologi na shimi yaba muri secondaire n'universite muri Kiye, ariko kubera ko byari teori cyane ndani nabyigaga nkabikunda nubwo wenda narigize ibitoke byiza fanje, ariyo mpamvu ubushobozi yaba buruse nabonaga nayishyiraga mu kwiga ibintu biri
urakoze cyane Joel Karekezi. Harundi utwandikiye kuri ku rubuga rwacu rwa Facebook yitwa Dusenge Xavier, aravuga ko ari i Kigali ngo afite filime yifuza kujyana mu mafestival, arifuza kumenya uko bigenda.
Filime kujya mu mafestival itangira kuba yayikoze neza, cyane cyane nko ko bihera filime neza, abakinnyi bagakina neza, kuti tekniki n'izindi neza, dufite inkuru yakoze neza, ahasigaye mu gukurikiza muri festival zose zigira ibintu bihamagaza amafilime, bisaba kohereza filime bakayireba, ibindi bikaba sureti. Kuko cyane cyane wenda mu bindi bihugu mva haba abadisitirigite nibo akenshi bakora ako kazi, ariko hano muri Afurika bigusaba ko ugerageza kwigisha ibintu bitandukanye kugira ubashe kugaragaza icyo gihangano cyawe, kuko utacyohereje ngo abantu amafestivali kurebe abashe kubyihitamo ntabwo byashoboka. Bisaba ko ubyikorera cyangwa se mbese ni ugerageza ibishoboka byose ugakurikirana ayo makuru. Icyiza gihari ubu ngubu ni uko tekinoloji yateye imbere, interineti, ibintu byose biriho. Ndibaza ubu ngubu bisigaye byoroshye cyane kurusha mu myaka ya kera yashize.
Hanyuma se nk'umwana nk'uwo ugitangira nka za festivali yaheraho ni nk'izihe, ndibaza ko utahituhera muri festival nka TIFF yo muri Toronto cyangwa Ken mu Faransa hari izindi ngira ngo watangiraho mu gihe urimo kwiyuba
ya ikirwa ikirwa cyane cyane na filimi hari igihe ushobora gutangirira ku filimi nziza cyane nabyo ushobora kujya kano ushobora no gutwara filimi dore kuko hari benshi bagiye bakora mu filimi ari n'ibintu byabo bya mbere twari gutsinda bikomeye ku isi ariko cyane cyane biterwa na karite ya filimi afite kugira ngo hari amafestival atandukanye yaba muri Afurika muri Europe buri mugabane wose hari amafestival ariko ibyo bice bimusaba no kureba igihangano afite n'ibintu standard ya amafestival ubu wenda sinahita mpfuza ngo ntahera kuri ibi ngibi ni nyinshi cyane ku buryo buri gihugu kiba kirimo amafestival menshi ashoboka kugira bisaba iyo wicara kuri ubu bushakashatsi ariko cyane cyane bibye amafilime n'aho ishobora kwisanga.
Urakoze cyane Karekezi, mbibutse ko iyi mwumva ari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Turabasuhuje bakunzi banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kuri iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akadomo ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya gatandatu i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Uyu munsi umutumirwa wacu ni Bwana Joel Karekezi, uyu akaba amaze kubaka izina muri sinema y'u Rwanda. Tukaba turimo kuganira ku bijyanye no kwandika ndetse no kuyobora filme. Uyu kandi akaba amaze gusohora filme zimaze kwegukana ibihembo bitandukanye mu maserukiramico ya sinema menshi hirya no hino ku isi. Bwana Karekezi, dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika nawe wifuza kugira ibyo akubaza. Uyu ni Bonaventure Nayubu, wiriwe neza?
Wiriwe cyane.
Uri hehe?
Bo aya masaha tuba tuvugana ndi mu mujyi wa Majyepfo y'u Burundi mu ntara ya Makamba muri komune Mabanda.
Ni amahoro aho ngaho Makamba?
Ni amahoro kabisa, turashima n'akavura tubona kajya karaza.
Ikibazo cyawe?
Jyewe nashaka kubaza uyu mutumire, ubu nimba atari ibanga, ubuhe buhinga bakoresha kugira ngo sinema ibyo ibe ikunzwe ndabye n'abantu benshi? Kuko filimi nyarwanda nkunze kugira abakenshi usanga ari filimi zanditse neza, zikoze neza, n'ubuhe buhinga bakoresha kugira ngo ndabo ibyo bita ndonka ukora agakenshi cyangwa ikunzwe?
Urakoze Bonaventure Nayubu, nawe kuba uri mu gihugu cy'u Burundi kandi mutadukurikira kuri FM, nasabaga mu buhanga bw'ibyuma kugira ngo bakugumishe ku murongo kugira ngo wumve igisubizo cya Karekezi. Bwana Karekezi, kandi
kumbe nawe cyane cyane yuko nabivuze bisaba inkuru runaka ushaka kuvuga, ubundi bisaba gutegura yo bihera mu kwandika. Iyo wanditse nagira bumwe ko bisaba ko wiga kwandika filime yawujyanyeiyoni nka filime ariko noneho wayandikiye ku rupapuro, urumva ko ibyo ubona byose kubahiriza nyine amategeko sitire, nk'uko nabaho nk'urugero nko kubara inkuru iriya kugira iryome igira itangiro ikagira n'iherezo. Ibyo ngibyo nabyo birakurikizwa mu myandikire ya sinema. Noneho wamara kugira inkuru yanditse imaze gusaba gushaka ekipe tekinike nziza ifite ibikoresho byiza
ibyo abantu bazi kubikoresha yaba kamera sound n'ibindi bitandukanye abakinnyi beza ukabahitamo ntabwo ari gupfa gufata iyo ari yo yose ni kureba kuko ari ibintu byo wanditse muri iyo filime niyo mpamvu akenshi habaho casting navuga ngo gucumira ugahitamo ukwiye gukina ko kwiyororera atari wenda ngo umuntu nawe se yamushikirana agakina iyo rolo niyo wakoze cyangwa ibyo wabiteguye neza ariko cyane cyane wumva wanashimanze nyuma y'ibiriyo ntabwo wajya gukora filime nta bushobozi ufite uko ari wese ntabwo yabasha kubahuriza n'ibindi byose bisabwa muri iyi mafilime wawe nari nziza kuyishyirira wenda ko bisaba montaje amashusho amajwi ndetse ukomeza gushyiramo ibirungo bituma ukomeza kuryoha bitewe n'ibyo wanditse ariko icyo gihe urumva ko bigusaba gukorana n'abantu benshi batandukanye bafite ibintu bitandukanye kandi bose babishoboye iriya filime ntabwo ikorwa n'umuntu umwe niba imaze kugirango igeze hariya ntabwo nayikoze ntabwo nabonye ibyo ariko ni ngiye nyine kuko narayanditse ndayiyobora ariko muri iki gihe cy'ubumenyi bw'abantu benshi batandukanye kandi bose bafite ibintu bitandukanye muri domeni zabo niyo mpamvu kubahitamo byasabye ubwitonzi bwabo ibi bwitonzi n'ubushishozi kugira byibuze filime bashobora gukoresha ibikorwa neza cyane uburyo bahangana ku rwego mpuzamahanga muri rusange ibanga ryo gukora filime igiye ikunzwe ni ukuyitegura ugakurikiza ibyo byose kugeza birangije
urakoze cyane bonafasire hari ikindi kibazo ufite mbere y'uko tukurekura
yego ndafite ikibazo kimwe mbaza umukemure wacu kubera iki abanyarwanda iyo bakoze amafilime usanga ari amafilime ari ku rwego rw'isi amafilime afite amavideo meza gusumba yandi mafilime y'abandi bahanzi cyangwa abandi bafilima amafilime atandukanye n'ibindi byose tujya turakurikirana
icyo navuga ngo amafilime menshi yagiye akorwa yaba mu rwanda n'i burundi nyine ni amahanga urugero menshi n'iyo uri mu burundi twa gitegura yakozwe n'umutwe w'ingabo ifilime yakozwe mu myaka ya 1990 ifilime nziza cyane na n'ubu icyerekana ahantu henshi hatandukanye no mu rwanda naho abakora amafilime bagerageza uko bashoboye gukora filime nziza zishobora kujya ku ruhando mpuzamahanga icyo navuga ni uko abanyarwanda nzi neza hari abarundi nabo bakora amafilime ariko bashishoboye kugira ngo bihuze amakosikaza atandukanye akaba n'abanyarwanda benshi nabo bakora amafilime ari porofesiyoneri icyo namutumiriza ni kugerageza kureba ayo mafilime akayashakisha kuko arahari menshi yaba mu rwanda mu burundi n'ahandi henshi tugaharanira kureba ibihangano byacu tunabiteza imbere
urakoze cyane Joel Karekezi nawe Bonaventure Ntayubu ndagushimiye cyane kandi ugire umunsi mwiza i Makamba
murakoze cyane
urakoze nawe radiyo ijwi ry'amerika bwana Joel Karekezi wigeze kuvuga ku bijyanye n'uburyo nk'umuntu ukora sinema mu rwanda wibaza ko uwo mwuga wonyine kuri ubu wamutunga
nanjye akazi nkora nakunda ko nkora sinema kuva icyo gihe kugeza ubu mu miryango imyaka ishize byari bigoranye ariko ubu ngubu navuga ko birashoboka cyane rwose ugakora umwuga wa sinema kandi ukagutunga ukagutunga wowe n'abawe ari nayo mpamvu ubu dukomeje kugerageza gushakisha ubuvugizi kugira byibuze n'inzego yaba iza leta n'abantu bagerageze kugira umuco wo kureba amafilime nyarwanda kugira twiteze imbere kuko navuze ko ari uruganda iyo tugira amasare ya sinema wenda uturere twese uko ari mirongo itatu abanyarwanda bakitabira kujya kureba ibihangano byabo bibageza igihugu kigira imisoro myinshi niyo misoro myiza yavamo gushinyaga n'andi mafilime abandi nabo urubyiruko rubona akazi filime zifatirwa n'abakobwa filime z'icumi mirongo itatu mu mwaka mu Rwanda ziri porofesiyo zifite ubushobozi bufatika icyo gihe abantu bazaba babonye akazi bazaba barenga hafi ibihumbi n'ibihumbi kandi bose binjiza igihugu kandi n'ubumwe ku isi yose izo filime zikomeye byinshi isoma igihugu n'ibintu bishoboka kandi ku bufatanye na leta iriyoruhaze ayo mazwi mu Rwanda ari heza cyane kuruta aho tubonye ubu ngubu ibyakozwe biragaragara none bigomba gukorwa mu minsi iri imbere ikindi byinshi cyane kuko urubyiruko ruri mu cinema rufite ibihangano byinshi kandi biteguye gukora barimo ari benshi niyo mpamvu ibyo kuganirwa na byose birashoboka kandi ibyiza nibyo bizizanza cyane
impamvu nari mubanyize icyo kibazo ni uko usanga kwandika gutegura kuyobora filime kugeza igihe isohokeye ni ibintu kenshi bifata umwanya munini kandi inyungu zabyo ahanini ziboneka nyuma y'uko icyo gikorwa cyamaze kujya ku isoko bivuze ko kenshi na kenshi bishobora gufata imyaka yaba ibiri itatu kugira ngo uwo musaruro wawe ube wawugeza ku isoko bivuze ko muri iyo myaka itatu ku bantu benshi nta kindi baba binjiza bategereza ko uwo musaruro ubanza kugera ku isoko ibyo wibaza ko bidashobora gutuma bamwe batinya kwinjira muri uru ruganda
abantu bitinze kuko kugira utangire kwiga ugitangira biba bigoye ari nayo mpamvu nko muri afurika hose ubungubu biyemeje kugenda ba ibihugu bitandukanye byagiye bishyiraho finansima fandi ifasha iyo myiteguro yose yaba developuma arimo kwandika gutegura inkuru hakaba hari navuga ubushobozi runaka butuma umuhanzi abasha kwicara agategura iyo nkuru ye kugeza n'inyongera na porodikisiyo nayo ikozwe ari naho iba finansi na wenda igihugu kimwe kitabasha kuyifinansa filime yose bisaba gukora ubufatanye n'ibindi bihugu ibyo byose bikagenda byunganira kugira byibuze urwo rugendo n'imitegurire ya filime yaba umuhanzi n'abayitegura babashe kubaho kugeza igihe filime izagera ku isoko ikishyura ibyakoreshejwe wenda byafashwe nk'amadeni nyuma bigateza imbere y'ubucuruzi muri rusange ariko mu Rwanda uko bimeze nuko hari amaplatifomu atandukanye atuma abajene bakomeza gukora amafilimi atandukanye aho ku rundi ruhande niyo mpamvu navuze nka Rwanda Film Festival ihari ubungubu ibindi neza kuri gutegura noneho uburyo habaho sitabilite aritisitike ikeneye kubishobora kuko ni ubushobozi bw'ibigo bisaba imbaraga za leta kuko mu gihe filime zikomeye bikorwa nabi ni amateka agenda yanditse y'igihugu niyo mpamvu dukeneye koko kuba yaba leta tuba hafi kugira byibuze abantu bagacika intege noneho twese dufatanyirize hamwe n'abacuruzi nabo n'indi bintu biga kugira byibuze ushyize n'amafaranga abashe kuyagabiza na ba bandi bicara bakandika bagategura babashe kubaho ibi byose urumva ni ubufatanye bw'ibibazo byinshi bitandukanye kugira byibuze ibintu byose bibashe kugera.
Urakoze cyane, icyo kibazo turaza kukigarukaho mu kanya, ariko reka tubanze twakire Didier. Wirwe neza?
Wirwe neza.
Uri hehe?
Ni Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyane?
Ikibazo cyane nagira ngo mbaze Karekezi, nagira ngo mubaze uwo bandika filime yakinisha umukinnyi wenda akagira ikibazo cyo kutagaruka muri sene
kandi ari sene ya kimwe
cyagiye bigenda gute uwo wa muntu wa kimwe muri ya sene atabashije kuboneka ngo azakomeza kinyindi sene
byakubayeho
ehe ntabwo byambayeho ariko hari filime nabonye y'inyarwanda bazanye n'undi mukarata
reka Joeli asubize icyo kibazo
iyo ku bwanjye ntabwo birambaho ariko niba no guhitamo abakiriya bigira nyine amategeko abigena kuko n'abakiriya nabo ni umwuga nabo bagira amategeko abagenga niyo mpamvu habaho amasezerano amasezerano hagati ya production company kuri proje no gukora n'umukinnyi afite ibyo agomba kubahiriza harimo gukina filime kugeza birangije mu gihe atayirangije hakaba ingaruka runaka bishobora kumugira rero mu gihe ufite filime ugirana amasezerano n'umukinnyi hari ibyo umugomba nawe hari ibyo akugomba rero mu gihe utabyubahirije urumva ko n'umukinnyi nawe ntabwo azagaruka niba kuba icya mbere ugomba gukora harimo guhemba umukinnyi kumenya uburyo mukorana utamubangamire nawe ntakubangamire ariko noneho akaba yamasezerano abagenga kugeza ku bijyanye ibyo byose ibintu bisaba kwitaho kugira ngo ubashe gukora filime neza kandi kinyamwuga
urakoze Didi hari ikindi kibazo wari ufite
nta kindi kibazo murakoze
urakoze cyane igihe yari kigali mu rwanda imvugo radiyo muri amerika yo kugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefoni mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko dufite undi mukozi w'ijwi rya amerika tuzoriheba uranyumva
yego ndabumva
uri hehe
uri burundi
ikibazo cyane
ikibazo ni icy'abategera abadufasha kumenyekanisha isoko
urashaka kumenya
ko ama amarezo ni ukuvuga dufite impano nyinshi ariko abazifite ntawubazi ntawubazi muri makini dufite amatara menshi bisa nk'ibishyimbo hano nta muntu abazi
uravuga ko hari abana benshi bafite impano ariko hakaba ikibazo cy'uko batabona ubushobozi bwo kugaragaza izo mpano zabo Joel Karekezi hari icyo wakivugaho icyo kintu kijyanye no kugerageza gushakisha impano mu bana akenshi baba badafite amahirwe yo kuba bamenyekana
abanyempano ni benshi cyane ni nayo mpamvu bisaba ko hakorwa imishinga myinshi itandukanye ujya no mu byaro kure kugira byibuze babashe kuyashakisha mu nzego zose zitandukanye kuko sinema muri rusange nk'uko nabivuze bisaba kwiga bisaba gutegura amahugurwa atandukanye yaba na ngombwa hagashingwa amashuri ya sinema mu nzego zose zitandukanye ibyo byose ni byo bizatuma abanyempano bagira ubushobozi bibafasha gukora ibintu byabo bibafasha gukora neza ibyo bintu bahisemo gukora kuko sinema ntabwo navuga ngo urabyuka mu gitondo ngo uhite uba umwanditsi cyangwa umuntu hari ibyo bigusaba kwiga niyo mpamvu bisaba gukorera imishinga bituma habaho kwigisha abantu mu ntara zose mu duce twose dutandukanye kugira byiza abantu babashe kugira ubwo bumenyi no kugerageza gukora ibyo ni ukuvuga ibyo bitandukanye niyo mu gihe batabonye ubwo bumenyi biragoranye niyo mpamvu ku bwanyu bumva ko bakeneye imishinga myinshi yaba mu rwanda i burundi na hehe yohereza abafite ubushobozi kujya kwigisha no gushakisha izo mpano no kuzizamura mu bumenyi ngo zibashe kwiteza imbere
urakoze cyane Joel nawe sinzoyeba urakoze cyane kuri ibyo bibazo byawe aho ngaho i Bujumbura mu Burundi reka dufate na Ndagizimana wirwe neza uri hehe
Ndimanza mu ntara y'Amajyepfo
ikibazo cyawe
kibazo ni bya mibaze uwo mukinyirwa ese ko hano mu ntara haba hari impano z'abana bakiri batoya izo mpano bazitezeza imbere bigakunda kwa nyine aje dufasha kwa gusanga hano mu ntara cyane cyane hari abantu bafite impano yo kuba basimusimu ariko ugasanga barapfukira mu matanga kubera izo mpano bakabona aho bazigaragarira.
Icyo kibazo Joel yari amaze kugisubiza ariko mu magambo make cyane, wenda Ndagijimana ntabwo yakurikiraga. Bwana Joel, magambo make cyane.
Impano aho ziri hose ndanjye nasoma mu bigo bitabwiriye ko habaho gutegura imishinga yaba uturere na bakomisiyo z'umubyiruko kugerageza gufata ubumenyi butuma babasha kunoza neza izo mpano zabo. Imyaka iyo ari yo yose umuntu yaba afite, nk'uko mubibona ku isi yose, ntabwo bivuze ko atagira icyo akora. Niyo mpamvu yaba no mu cyaro yaba na he bisaba ko hakorwa iyo mishinga, abafite ubumenyi muri komini zose ifata urugero nkanjye ndi umwanditsi uyobora amafilimi, ariko iyo habaye nk'umushinga runaka kwigisha njye mba niteguye icyo ari cyo cyose kujya gutanga ubwo bumenyi. Nzi n'abandi benshi bari muri uyu mwuga wa sinema nabo biteguye gusakaza ubumenyi bafite kugira ngo benshi babugire, ari nabwo igihugu cyakomeza gutera imbere kuko tugira abantu benshi bazi ibintu mu kintu uko dukomeza gukora ibintu neza. Ariko nk'uko nabivuze, arumva bisaba umwanya kuba abantu ibidepota bakajya ahantu hose hatandukanye mu gihugu, wenda mu mushinga bisaba ko ugiramo ubufatanye n'inzego nyinshi zitandukanye. Ntabwo ari umushinga naho ngo ibintu byonyine wawukora, kuko bisaba n'ibindi bigero mba ko hari ibisabwa kugira ngo ugire abantu bakomeze gushakira izo mpano. Ako nko muri hari na poroje y'Imbuto Foundation yagiye ishakisha impano gute muri domene artistike harimo muziki, sinema n'ahandi, kandi byatanga umusaruro mwiza. Ndumva hakenewe imishinga nk'iyo mu duce twose dutandukanye tw'igihugu kugira ngo tujye bize iyo mpano n'ubuteza imbere mu bumenyi
urakoze cyane Joel Karekezi. Ahanini twibanze ku byakorwa kugira ngo umuntu abe yagira icyo ageraho muri uyu mwuga wa sinema, ariko nanone nibaza ko hari namwe mu makosa abantu bagitangira kwinjira muri sinema bakwiye kwirinda.
Iyo mukuru nukumva ko byose muri uyu mwuga wa sinema bisaba kwihugura, kwiga, gukora ubushakashatsi. Na poroje rero tugiye gukoraho bigusaba ubushakashatsi, kuko ari gusaba kuyikora bigashiduka wangiza ibintu byinshi, yaba no mu mateka y'igihugu, yaba n'inkuru ugiye kuvugaho. Niyo mpamvu bigusaba kugira kwitegura gushakisha ubumenyi, kugira ubumenyi atari ubukomeza kubushyira buri munsi, navuga ku gihe ku buryo ukomeza gukora ibintu byiza kandi bitabangamye kandi biteza imbere umwuga wawe, kandi bigakorwa neza ku buryo ku isoko mpuzamahanga bigira icyo bitanga.
Joel Karekezi umaze kubaka izina muri sinema nyarwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga, twaganiriye ari i Kigali mu Rwanda. Nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire unadusangize urugendo rwawe muri sinema. Wakoze cyane Bwana Joel Karekezi. Shimire namwe nshuti mwari muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika. Shimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Dieudonne Cyubahiro wadufashije kwegeranya iki kiganiro. Muri studio ya gatandatu i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.